isoobixii dadweyne ee xalay uu Trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee Capital One Arena ee magaalada Washington ayuu kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee Isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka cadtago xafladaha dhaarinta kadib. Waxa uu sheegay inuu saxiixi doono dikretooyin madaxweyne oo tiro badan, kuwaas oo ballan qaaday inuu uga farxin doono shacabka Maraykanka ee soo doortay. Waxa uu yidhi dadka Maraykanka waxayna siiyeen kalsoonidooda, taasina beddelkeeda waxaan siin doonaa maalintii ugu wanaagsanayd, toddobaadkii ugu weynaa, iyo boqolkii maalmood ee ugu xiisaha badnaa ee uu sameeyo madaxweyne taariikhda Maraykanka, ayuu yidhi Trump. Ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu Trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan 200 oo amarro madaxweyne ah. Awaamiirta ayaa la filayaa inay ugu muhiimsanaan doonaan amniga xuduudaha, musaafuriinta baaxadda weyn ee uu wacad ku maray inuu ku sameyn doono muhaajiriinta sharci darrada waddankan ku jooga, cafis uu fidin doono eedeysanayaasha weerarkii aqalka Kongareeska ee 6 January, kor u qaadista wax soo saarka saliidda iyo gaaska, iyo beddelidda kumanaan shaqaalaha dowladda federaalka ah iyo qodobo kale. Wuxuu kaloo sheegay Trump inuu isla marka uu xafiiska tago uu meesha ka saari doono amar kasta oo xagjirnimo iyo nacasnimo ka muuqata, sidoo hadalka u dhigay oo uu horey u soo saaray madaxweynaha xilka ka sii degaya Joe Biden. Trump ayaa taageerayaashii uu xalay la hadlay hortooda ka sheegay in maamulkiisa uu shaaca ka qaadi doono dokumentiyada sirta ah ee u kaydsan dowladda ee la xidhiidha shaqooladii lagu dilay madaxweynihii hore ee Maraykanka John F. Kennedy. Senator Robert Kennedy, hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa madaniga Maraykanka Martin Luther King Jr. Madaxweyne Trump ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dhacday bishii November ee sanadkii tagay, markaasoo uu ka badiyey madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda la yiraahdo Kamala Harris. Wuxuu noqonayaa Trump madaxweynihii ugu horreeyey ee xilka qabta 2 muddo xileed oo aan isxigin tan iyo sanadkii 1890-yadii. Malaayiin qof oo Maraykanka ah ayaa la filayaa inay telefishinada ka daawadaan xafladda caleemasaarka iyadoo 87 jirka Trump uu u dhaaranayo xafiiska 4 sano ee soo socota, halka madaxweyne Joe Biden oo 28 jira uu ka tegayo madaxtinimada hal xilli kadib. Ilaa 600 qof ayaa goobjoog u noqonaya dhaarta Trump ee gudaha Kongareeska, halkii lagu qaban lahaa bannaanka qabow daran oo jira awgii. Waxaa tikidhada daawashada ee munaasabaddan haddii bannaanka lagu qaban lahaa horey u qaatay dadka badan 200,000, laakiin hadda waxay tikidhadaasi noqon doonaan un wax ay xusuus ahaan u haystaan dadkaasi. Trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey oo isagoo dembiyo loo haysto xilka madaxweynaha la wareega. Sanadkii hore ayaa lagu xukumay 34 dembi oo lala xiriiriyey inuu ka been abuuray diiwaanadiisa ganacsi si uu u qariyo lacag gaaraysa 130,000 oo lacag aamusin ah oo uu siiyey haweeneyda filimada anshaxa xun samaysa Tommy Daniels, inkastoo uu garsoore diiday inuu sinaba ugu ciqaabo Trump dembigaasi. Trump ayaa wacad ku maray in muddo bilo ah uu soo afjari doono dagaalka uu Ruushka ku hayo Ukraine ka hor inta uusan xilka la wareegin, balse maalmihii lasoo dhaafay kaaliyaashiisa ayaa sheegay in hadafku uu hadda yahay in la isku dayo in la gaaro heshiis xabajoojina 100 maalmood ee ugu horreeya ee maamulkiisa, taasoo ku beegan dhammaadka bisha Ebriil.